kiti Nendi shaba urwana Wana wote wayafana wewe Wana wote wayafana Wana wote wayafana Wana wote wayafana Nishoji maito kumbrana Sama uya na nchawa we Wana wote wayafana we Nisanga uya na nchawa we Asazi wote wayafana we Ini nisanga uya na nchawa we Wana wote wayafana we Nisanga uya na nchawa we Asazi wote wayafana we
Nishoshi mani don kumrana, nishoshi mani don kumrana, nishoshi mani don kumrana.